muto sound.
Webagala omulyango yanzigulira eddirisa Ono ye yandaga ebyewuziga Bwe nali ebuloba era kati nayiga Omutima gwange gwe nasevinga Abalala mubireke nze nasiringa Mukira wagikuba yonna gwe ndisivinga Siri mu chitinga Baby mpanise ze wampambi
Njagala tukumbe wamu Bachiruma bafebe binga tusachimu